qorsheynaya wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee beeralayda countyga Wajeer waxay ku sheegtay inay doonaysay inay ku tallaasho kumanaan xoolo oo intooda badan xoolihii yar ay haatan ka soo badbaaday abaarihii ka dhacay geeskani. waxay wasaaraddu aaminsan tahay in xoolo fara badan oo deegaanadaasi haatan u baahan yihiin ka tallaalka cudurrada kala duwan ee deegaankaasi haatan laga soo sheegayo. mudane Faarax Cabdi Cusmaan waa wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo beeralayda ee countiga Wajeer oo xariga ka jiray munaasabadaasi. dhakhaatiirta lagu kala diray degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan horaantiisa sidoo kale mashruuc noocan oo kale xoolo fara badan lagu soo tallaal laga soo tallaalay cudurro kala duwan, wuxuuna sheegay in dhammaan tallaalkaasi uu yahay mid bilaasha dowladduna lacagaha ku baxaya ay bixinayso dadka xoolo dhaqatadana looga baahan yahay in goobaha dhakhaatiirtu haatan ay ku sugan yihiin oo keliya ay yimaadaan. madaxa xoolo dhaqatada madaxa beeralayda countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan wasaaradda ayaa beeralayda dhankeeda kale waxay siisay miro cawsa oo sida cawska loo tallaali doono kuwaasoo loogu talagalay in dadka roobka haatan la filayo ay beeralayda intooda badan uga faa'iidaystaan. waxaana arrinkaasi soo dhaweeyey madaxa ururada beeralayda ay ku bahoween ee countiga Wajeer. dhakhaatiir iyo gawaari fara badan iyo tababarayaal dhakhaatiir iyo macalimiin isugu jira ayaa intooda badan haatan ay wasaaraddu sheegtay inay u kala dirtay degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer. dhammaantoodna waxay noqonayaan kuwa xoolo dhaqatada tacliimiya iyo weliba kuwa qaybinaya daaweyn iyo kuwa ka qayb qaadanaya daweynta xoolaha. madaxa ururada xoolo dhaqatada ee countiga Wajeer oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey dadaalkaasi dowladda haatan ay ku badbaadinayso xoolo dhaqatada deegaankaasi. isku soo celceliyo inta badan dadka isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga abaarihii baana ay ku dhuftay 4 sano soo dhaafay roob la-aantii ka jirtay ayaa waxay keentay in xoolihii ugu faraha badnaa ay ka baxaan. haatanna wasaaradaha kala duwan ee countiyada Wajeer, Garissa iyo Mandera waxay cagta saareen in ay ka caabiyaan xoolo dhaqatada xoolaha yar ee haatan usoo haray. Hamed Farax Shire, VOA, Garissa.